sebo ne banyabo iranga mumanyi ti police ayamba abantu ba bulijjo mwero ne mu kumwe ayogerere bani
atamenye katata anga wendi ise
Uganda mwemuli ataina masaya mbalagaru vindi Masanga na yambali ngata tamera bigere Lechiba wabafa batencha angabaze kuropa ya vata Roka kasabwa ito musomi china ya bienyiga Abantuba wahiriza okufuno busasizeyo Baba limba na mukiriza na vera biro kulimba mungu Aba mwebuza ndi kuchi abandi jenda gayewa Zibunyo kuntebeleza na vitandise murukoro sofwa Pitano buba kovuzi tole robu jude bibuzo Abantuba buza muko panya kweka zari bota Kute monobula obula la bitu ya kawuku mibio Muba kwata mutebeleza kutukoye babanja ripota Abaso moku vino nyeleza ntesa singa mwego bada Bakoyo kuba futika vana babwe bagenda bumingio Kasta kukuba mabekae mbienga mikuirao Echidra kukweziraga mpawa wanera basi Ata intelijenti mui intelijensi walio chimamuchi Nengeranga yesonga ngamola kingo kukugobu Nsonga chigi mwantu mabataka
Tuanda na ripota zonda Polisi tuwako watano nyeleza Kukanda tuwairiza
Nsonga chigi mwantu mabataka
Tuanda na ripota zonda Polisi tuwako watano nyeleza
Vana danyo evi intubio kweka ripoti Zenava fuwe mbabala uwa muka wansa ziwentio Nganava razeta nda mpawa mwani kaweru Beni na vumentana hey. Mugamba tunonyeleza ani atalumu avange Kaga ripoti yesonga kubense inze kubuza Natuchebuze yeyo chama sirobode wacha wazichi saji Necheo ngeze bintu ngechita mide tonto Bunze mnacho mama siro ha, wabi yako mawebio Oli yereza ate muno nyereza polisi mwalu wala kunonya Ani yeyo chesomero yeye budo na malaleo Emijijie miwele jisoma polisi tuwabanya ripoti Ani yeyo kubabirigo kugata kafandi kawisi Mega chikulu wo kukabia mama fina Twagala tutangaza tino gundi ya takasini Ebyo kuoza nyondo, seba vanja ripoti Afanda londa, efaere tabibuzo Yafira mubange, chiziwera wabula zula ripota Umutone vanda, yari omubako webutalija Eshali chikwano change nyo, wazi kwa babi komiao Nsonga chige mwantu mabataka
Twagala ripota zonda, polisi tuwako watu nyeleza
Nsonga chigi mwantu mabataka
Tuanga na ripota zonda Polisi tuwako watu nonyeleza Kukanga tuwairiza
Mega Tunes Ivani Pro Neboyo geze bongonga dipie kari miranga Kaira mumujukira mbawe ya leta ripoti Ofisa wa polisi jea fira kunyo nyevolaya Yada vambize mbuyaga, nera tulinze ripoti Kagezi jewa ni ya Fabius, kakati ya genze mumiaka Netulindo kula babatemu, lakoti weba funana Moses Reddy ya lia imba, nukukire nyonza uu 47, ekene mapesa vya kwerao Omugoba wakobika umamalua ya tujibwa biasi Chagula nyo kumufutika, kubibondo vya tamanyiko Polisi mwetati ya swala neziraga muru judeti Koti ya bandu zumwe chochone chigoba rusungu Mbuza alagiraba sivira mbotu kubanga chivoku Ani alagiraba sivira mboku baba na maulire Basira mbachari nda ripoti yomu tujua bata Neduwa za lombu wa danyo Bebu za luache muna foli Eyaza bagundieli Bamu tabaya kayena Abogali mitayimwa bafonda Chari shigenewa na bachimbi jambi ya mbuza buhuza Enseko yoku jiku mazanga Abana yogera mazima Bababa na favoraya
nasaba okubaleeta enkya esebanja za alipoota nambooza omumenya amabega okumufuula tebujja dda ani yeyawendula abatte mu paalamenti n'egitabala okugamba kusinga okuwonya Kirumira aludde ng'ayogera kunfa Kirumira nja basaba nammwe mwenoonyereze nsonga ki gye mwantuma abataka
twagala alipoota zonna poliisi twako watunoonyereza nfuukanga tewayiriza
nsonga ki gye mwantuma abataka
twagala alipoota zonna poliisi twako watunoonyereza nfuukanga tewayiriza
ripoti ya Suzani Magala ne banne be bawamba abalala kyajja kitya okubulwa abasiga okusimu endiga esitalinge paka yadi okukuma omuliro n'ogwokubiri n'ekuma omuliro ogwokusatu n'ekuma omuliro nsuubuzo mba butabutanya beewola zironi kyokka basingayo mayumba gaabwe balala baasibwa eruzira n'omuliro eyagusombanga b'ebijambiya abaatoloka mu kkooti y'e Buddweka lwaki battibwa bombi nga tebogedde abatumani batuuze baŋŋambye ŋŋenda baagala alipoota zonna bamunaabanga muganye bampeeza abwenzanye mu bantu budde bunfuukidde ekizibu kyengera n'ensangi luli mundabiranga ddala bwenna baffenna mu nswa gusinzeye.